it's legendary.
Ilanga lichonile, ilesha lihambile, baby. No tando niknikile, I'm sorry ngeke kuze kulunge, baby. Na minya fisa base kuti njaplo yakilele lapha kimi. Ustandwa jela mina sengiyokubekezelela kuyose kube nini. I can't do this no more, no more, no more. I can't do this no more, no more, no more. I'm so quasi no more, no more, no more. I can't do this no more. Sekwanele, babe. Uthando lwami lubanzi lujulile. Simkhathele, babe. Sekwanele, babe. Inhliziyo yami iphukile. Akukho lula. Sithandwa mina nzokhumbula. Nakimkunzima ukukuluza. Ishiye ikhanda lami lizula. Na minya fisa base kuti njalo yakilele lapha kimi. Ustandwa jela mina sengiyokubekezelela kuyose kube nini. I can't do this no more, no more, no more. I can't do this no more, no more, no more. I'm so quasi no more.